Yekwe nunze yo mubanji sirina mulala bana babi banansonyiwa kankutwale gye nazaalibwa kubaba kwesunga galiba magombe galitankanya kakasa ti mukama gyaliyo
Munange
bakulu betini.